E ngā iwi o te motu tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngau poko kōrero o te haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E na hanaha kenei e te iwi a ko ngā taonga o te ao tawhito kua whakahokia nei ki te whare toi i tāhangi atu ai rā ua. Anā kei te puta tonu ngā hua ki te iwi Māori roto i ngā hōtaka whakangungu mahi me ngā hā kinekine e te iwi e whai a kenei. E rima tau kua hipa i te whānakotanga o ngā kō waiwai a ta paitehia ai e Godfrey Lindauer i tērā atu rautau, engari kātahi anō e nei taonga ka kitea e ngā pirihimana i roto i ngā rā tatanei, e ai ki ngā kōrero kotahi miriona tāra te uara o e nei kō waiwai e rua o ngā rangatira Māori, ā nā te kitenga o e nei kō waiwai a tāhua kua tūwhera anō te whakatewhatewhatanga a ngā pirihimana e pāna ki o rā ua whānakotanga, me te hiahia nui o ngā pirihimana kia mau i ara tau te hunga i tā hai i e nei taonga nei. Hei tā Ngāri no Alice o ngai tātou te iwi Māori o tira mātanga ki ngā āhuatanga o te mahi peita. He tūpuna e nei ka mutu he kuru tonga rerewa e nei ko waiwai nei. Hei tā na kāre kore he wairua tō tēnā o ngā peita nei. He wairua ka poke i te hunga i tā hai i e nei taonga nei. Nō reira he utu hei tā na kei ngā upoko o te hunga i tā hai i ngā taonga i ngā tūpuna nei. Mai rāno i te hūrae o tērā tau, ono rau te kau ngā tauira kua puta i ngā hōtaka whakangungu mahi i whakaturi ai e te kāwanatanga. He pikinga tērā i te whārau i tērā tau. Anei rā te minita whakawhanake Māori a Willie Jackson.
He tino painga tēnei mō tātou iwi, Scotty. Mā te pūtea e mahi tonu a tātou taiohi, ko te pūtea he tautoko nui mō ngā Pākehi me te tino kōahau mō ngā hua. So, paiana tēnei kaupapa, rawe ki te tautoko ngā taiohi, koeina te tino kaupapa mō tā mātou kāhui Māori, Scotty, tautoko ngā rangatahi mā ngā kaupapa pērā tēnei kaupapa me te kaupapa mana in mahi, me te kaupapa, me ngā kaupapa i ngā wā o mua rawe ki te tautoko, te kaupapa ki te kōrero pāni ki tēnei kaupapa i tēnei wā.
I te marae o Whangārei, Terenga Parawa, te pōari o Ngāti Wai i kō tatāke nei e manaaki ana e tauwhiro ana i te tāhuhuranga pū o te tauranga Aotearoa me ngā māngai o te whatuora. Ko te take ia, ko te waitohu i tētahi whakaaitanga hō, waikanaitanga hō ki Wainganui a Ngāti Wai me te tauranga Aotearoa, hei mua atu i te tauranga o te motu a tērā tau. Anā, kia te huri ake tātou ki te tāhuhuranga pū o Ngāti Wai, kia huhana Linden.
Ko tētahi mea nui, mōku ake me taku iwi o Ngāti Wai, i te mea he whānau, he kāinga noho takutai moana, he tawhiti rawa ki ngā taone nu nui nei, nō reira kei roto i ērā kāinga ngā pakeketanga, ārori, ā whare, te hanga whare, me ki ka hore he toa ki te hoko kai, kei hea ke ngā rata. Anō reira mai te putanga a te iwi o Ngāti Wai, ki te whakakī i tērā o ngā pānuitanga mai tatauranga Aotearoa, ka tino rongo a iwi, a kāwanatanga, a kaunihira hoki, i ērā o ngā pakeketanga ki te takutai moana, me ki te whānau e noho ki runga whenua Māori ki roto i te waoku hoki.
E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinekina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Tērā tētahi tākoro hō e whanake ake nei e tupu ake nei te pai o ngā whakaaro te hunga rangatahi ko hopu ariki te ingoa. E kai ngā kautia na tēnei tākoro i tēnei wānei e o tātou rangatahi. Nā hemi Titan tautohito te whare tūtaua o Aotearoa tēnei tākoro hō nei i āta hanga mai, i āta whakatū mai. Hei whakaore ore, hei whakaaweawe i a tātou rangatahi arā kia korikori rātou i raro i te kaupapa o tū mātauenga me te mau rākau. Kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero a tana tama a Morowitz Titan.
Ko whakaropu ngā rātou, hei hapū, hei iwi, a he kāhui. A kei ia hapū, kei ia kāhui, a he ariki, a kamiti ko te whāinga, he whakamate mate haere, a i ngā toa, kei roto i ngā hapū, i ngā kāhui.
Nā, ko tētahi o ngā kōrero angi tū o te tau, a ko te kōrero mō mea motu he kai meke meke no te rohe o te tai tokerau. Anai ngā rā tatanei i toa ia i roto i te whenua o Dubai. Arā i roto i tana whawhai haere atu ai ki reira. Anā ka hoki rawa mai ki te kāinga. A me te aha i tōna hope te tātua e tohu ana i tana taitara ao tuatahi. Me ki pēnei au i tango ia i te tātua WBC Asia Super Bantamweight i te kai meke meke no Ira. Ia Nastaran Fati, koe ranga hā kinakina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te manga.